How'd you know? Snap again. How'd you know one of them? Hello. Tena usinitanie, huduma natoa gamie. We, sumekula vya kwangu, pesa za kwangu. Hakuna kulala, hilo wiki pesa yangu, pochi yangu. Hakuna kulala, unijui, sikujui, tusha kuwa madui. Unitambui, sikutambui, tusha kuwa madui.
Kama uzuri anao, atambuzi.
Ewe,
wesi kiburi na kuchana kama ujui. Na leo toki ndani, na leo toki ndani.
Kumbe you know?
Sunajiona mzuri sana, hasa leo siku peji kona bisha ubishe. Unakauliza ujana, yani leo ndo kwilo limetoka mijere. Mijere
onekana kama vino nanipanda kichwani, na hizo sifa zako leo nitakupa ile kitu hi-fi. Iwe kwa kuoji au dal, mana kila siku likuona niletea kwa ndani. Kelele nyingi shoka, kumbe una kitu ni mabitu nitakutoa. Nishai
sulijiona mzuri sana, hata leo siku mbeji kona bisha ubishe. Unakauliza ujana, jana hata leo na ukwilo nimetoka mise.
Kama